Hajawahi kushindwa, Mwenyezi Mungu hajawahi kulia.
Kata,
sitaogopa.
Kata,
sitashindwa. Sitaogopa. Sitashindwa. Mungu
chini ya Mwenyezi
Mungu.
We live your life, man. You punch me once, you punch your triple. Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Always we are happy. We live your life, man. Touch sound, blown punch. Na me, I am conky.